Barclays Bank is doing it again. Your favorite radio drama, Madi Majwana, Stories from Your Pocket, Season 2, is back on the airwaves.
KB ke tlhotse ke leditse go ga e gompieno.
Eh, bareng?
Nya ba tsogile. Mma go pinkile ene ga telo tlolela go sa lebe le fola.
Au. Oh, okay.
Ke ne ke bua le lesedi.
Eh.
She na re ra go kabelo motho o tsholo wa mo ga kologelo.
Ke borma?
Mo tsholo mo nna le lesedi.
Eh.
Ke ra go fejane wa ga mma go pinkile.
Go uri le nyano nyane.
O feditse form 5 ga go last year. O na se ka dira sentle. Ja no ga tontse hela molape. Irile ke bua le lesedi. Lesedi a ba re ke bua le mmago Pinky. A mo rebolana makile gore thusa kwang. Kana ja nne motho ane.
Ah! Go ngoka nna botoka mmaetso. Ja no mbare o tlaleng.
Kana nne ke a kantse gore a tla gore thusa hela molwapeng. Ke tshwantse go mmakanyetsa. Go tla gone nna ka tlana kwa ngwelengwe hela rra go KB.
Ah! O lekile mma KB. Nya, re tla mo baakanyetsa ka more ka fa ya ke.
Oh, modimane. O itse gore motho ane le nna kana nne ke a kantse hela jalo. Hai.
Mr. Letlhogono, you wanted to see me?
Ha, Tijane. I told you gore mbitse Thabo. Sit.
Thanks.
Ke tlotse ke bone application ya hao for the financial analyst post. I see you kept your word and applied after all. Ako mpolelele Tijane. Are you a woman who always keeps her word?
What do you mean by that, Mr. Thabo?
Can I have your application here? And I must say it is very, very impressive. Now, I have a proposal for you. How ka dumela dilo di ka go tsamela sentle? Me, you have to be a woman who keeps her word. A wa ntshwara?
I'm afraid ga ke...
How much do you want this job, huh? Or rather, how much are you willing to do to get it?
Mr. Letlhogonolo, what are you saying here exactly?
You can have the job as quickly as... All you need to be is a woman about it. A woman that keeps her word. Ndirele, Tijani. Lenaketa ho direla.
Ra?
Don't be so surprised. Sometimes one has to go the extra mile to get exactly what they need. You need this job, and I need something in return. Hope I have the power to give it to you.
I can't believe this. Do you know that you're sexually harassing me, sir? I could report you.
Yes, you could. But you're still standing in front of me here, Tijan. How long will this offend you? O ka nna wa tsamaya. You can even file your little report against me. But I know that you want this job so bad, especially after all those years of hard work. Gapuitse ma gore there are a lot of people who want the same position ya gago. Bo le rato Forbes jana. Hey, bona gore dira jang ma? The offer is still very much on the table. A wa ntshwara.
Mo pati wa itse rogo mona rona business rra ah bana la tlhale di tools tsa go aka dintse sekono jo ke ipotsa hela gore a le bone ba gisenye ba itse gore o ba akanya dikolo itota
kana mme ke a ba bolella gore ke a kheneka mo ba ncheke
tota ra u bua le bo mmanyela mo pati bo mmang go ntse go satlela ha ile o pekwano jana
ke a u dikologa motsi wa metsi mo tlhabio ke a bua go di shopong go di bareng ka re go setsela re ke tsene mo dikereke mo ke gase evangeli ya bo kheneke
re batho ba baakanya dikoloi tsa bone ko ga boroneko a ke re go ga o file metsi motlhabe
nyaya se ba felele pelo ba fe nako ba tla goroga
a di-customera tsa go tse di ko ga boroneng tse le tsone ba itse gore o hudugetse kae
ke ba romeletse di-SMS ba tlatla
mme re tlhokana le signboard ko kgorong go ga mopati
ga go batlile sa kwalwang sentle le nna re o tloga tsaya gore ke matlakala
re tla hira motho o itseng go e diraga inspector ka rua a sena gore duela.
Ee, la ladies, a re tla tsaya madi re a isa koo re ntse re tshwanetse go isa dilwana ko gae.
Ee, go ga re tlhokana le go bapatsa kgwebo e ka gore ke yone e ka re fang madi a go dira sengwe le sengwe se re se tlhokang.
A go tsa noo latelang?
Dumelang.
Dumelang ma.
Ke kopa go baya matsana ke ya motho a modimo.
Ke kopa deposit slip mme.
Hei, o itse gore go botoka gore e re motho a ntse a roka jaana a bee sengwenyana ka fa thoko.
Ao, o moroki ke senkana le mongwe o kampankanyetsang uniforme ya rona ya ma e tona jaaka o e bona jaana e tlhoka go fokotswa.
Thata o itse gore ke a e bona bogolo jang ga mabogong gale tsaya nomoro ya me ke e tlhe o tlong teletse.
Mme kana botoka o ka bo o butse akhaonto ya kgwebo ko bankeng wa lesa go baya madi mo posong jaaka o dira. Ke solofela fa morokotso o ka nna botoka teng gape a ke re ba ka kgone go adima madi ya kgwebo fa o a tlhoka.
Hei, ke kile ka akanya jalo mmo o itse gore mme go lebega nne batho ba batla dipampiri tse dintsi nna nne ke sa tlhole ke tlhaloganya tota gore ba re ke dire jang.
Mathata a go tlhakanya madi mo diakhaonto jaana ke gore o felela jaanong o ja wana madi ya kgwebo a ke re nyamma re feditse.
Go ntse jalo mmo ke lebogile.
Hey, Tadaso! Bush the Bush Boy! The Golden Boy! Ha ha! Go to Fandara, Mr. Maker. Oh, gaile permanent day off.
Ronan go inke the letter.
SS! Uriana Mudoguana, Mr. Maker, Hana Obola. Ho! Ho!
Wizard gen rule ga gena na go le matakalanya na this stupid.
Ay man, relax ntwana yak, hey. Bushi one. The golden boy. Relax mfethu, hey. Fanda ga hore lenka wena ka nthe. O nga letse. Wizard gen ntwana. Lo jin ha go tswane nix. Kra, maro ska tsinya ga go wara ntwana. Very very soon you will find a new slave master.
Tantu motho ntse nya rone, he? Ha gona o bona gore go ha ke mo mathate. Ke na le stress sa life. Ntate mogolo wa lwala,
zala sa kula.
Ke futse ke mo no ska dira ke tlo a khathalona le pelo. O mtshutela mo tseleng mana.